yamelea huyo mchichana, akamsomesha kuanzia nasari mpaka mtoto huyo mwaka undi alikuwa anamaliza form 4. Kwa hivyo hata chocho ana masikitiko makubwa kwa ajili huyo mchichana, maana mchichana aliondoka hapa bila hata chocho kujua, hawakuwa anakombana hata na chocho.
Na naomba sana members of public, kama iko mtakuwa na information, atutazema ni nani, because watu hapa nimeona wanaokopa sana kupeana information ati because hataki kuandika statement. Kupeana information hataika kuandika statement. Let me just get the information ili inaweza kutuwezesha kupata wale waliohusika, because mpaka wale waliohusika mpaka atachukuliwa hatua. Na mimi naomba members of public, tukinyamazia kitendo kama hii imefanyika, huwezi jua itafanyikia nani kesho.